nigga, what up? You're listening to Clinical Beat.
Mina ngize ngobumnandi ngisandela i-vibe kodwa kuthe makhamba isikhathi nama ngazi kwenzekani. Abanye bathi kufike mina kwase kuphela umcimbi, abanye bathi kufike mina kwase bonakala umcimbi. Mina ngize ngobumnandi ngisandela i-vibe kodwa kuthe makhamba isikhathi nama ngazi kwenzekani. Abanye bathi kufike mina kwase kuphela umcimbi, abanye bathi kufike mina kwase bonakala umcimbi. Ngithe mangifika kwabe kuqala umcimbi indumezulu ngibona kahle la sizokuhlaba liyavuma nezulu. Ngithi chunga izimise namarazi okushiswa iduzu kulokhu kuthelwa istifu kuthiwa minye mfana sikhona isizulu. Ngeke marazi ngigrand ngomageba ngiyabuyisa bamba naye itankara imabhizi omnike nalithambi. Sikhona isky vot muzizwa ngathi awufikulana noma ufuna ubhiyisa idihabli henneken ikhona. Ngizwa kahle sengiyaduma ngiqala ukushumayela mangithi nhla ngena umshana blazi uphethe isithebe ngiyasukuma ngeje istepu ngigcine ngikhahlela amabhiya kusukume noma vusana ndoda kuthena uhlale phansi. Mina ngize ngobumnandi ngisandela i-vibe kodwa kuthe makhamba isikhathi nama ngazi kwenzekani. Abanye bathi kufike mina kwase kuphela umcimbi, abanye bathi kufike mina kwase bonakala umcimbi. Mina ngize ngobumnandi ngisandela i-vibe kodwa kuthe makhamba isikhathi nama ngazi kwenzekani. Abanye bathi kufike mina kwase kuphela umcimbi, abanye bathi kufike mina kwase bonakala umcimbi.
Wena mavara uthule phansi ngithethe idatha lakho nginokubona uvuke ekuseni ucinele noma kasinakho. Futhi ngiyazi wena waxoshwa nosithenjwa kwakho ubhiza umgoqa ngoba ufuna ukusala ukhokhobela umfazi. Enhleko wena owamithisa uzanda wathi akufihla ingane yakho pho yazi awunamahloni wena we. Ngibona usibindle ecimile ihlo ngibhizi ngiyakhuluma kanti emnyango balalele khona netime alasinakho. Lingene ngendlovu iyangena lifuna umavusana nobusaphasapha chitheka notshwala nakho ukhuza umhlolo. Buya umndeni manje kubhizi ukhuzwana nomsindo bangibambe ngesikibha ngikhahlela iplate yabelifakwe inyongo shit. Nakho udonselwa etendeni ngibakhuza ufoko ngibahambe ngenhlamba ngizwe kuthiwa uphela umcimbi.
Mina ngize ngobumnandi ngisandela i-vibe kodwa kuthe makhamba isikhathi nama ngazi kwenzekani. Abanye bathi kufike mina kwase kuphela umcimbi, abanye bathi kufike mina kwase bonakala umcimbi.
Mina ngize ngobumnandi ngisandela i-vibe kodwa kuthe makhamba isikhathi nama ngazi kwenzekani. Abanye bathi kufike mina kwase kuphela umcimbi, abanye bathi kufike mina kwase bonakala umcimbi.
Mina ngize ngobumnandi ngisandela i-vibe kodwa kuthe makhamba isikhathi nama ngazi kwenzekani. Abanye bathi kufike mina kwase kuphela umcimbi, abanye bathi kufike mina kwase bonakala umcimbi. Mina ngize ngobumnandi ngisandela i-vibe kodwa kuthe makhamba isikhathi nama ngazi kwenzekani. Abanye bathi kufike mina kwase kuphela umcimbi, abanye bathi kufike mina kwase bonakala umcimbi.